chacho kukutegeza tuliwe takoma kukaboza kari kanyoma furola kete kumacho kukutegeza tuliwe takoma kukaboza kari kanyoma wewawe vya yogeru wako tibiali vyangu mulio kukakasa tibi inzo kukoberero kakati jen kukakasa kwevera mugu mumaso kuchiraba tikurwange nja kusobola anti njagala chimu kutwale munju binevyo kwechisa atoru sivikola bubi banji bazi kuba muno kwejusa kisenga narabuka senga kakati ofumba mumaka chengu dentu tunoka wenti kunchanzi chenkulabule leme mamo kuterebuka obanga mazima dalafulola wanjagala amaliri de okola chewetaga obanga mazima dala sirimba wansima sichebaka zenda byotulo choka fororo lukulaba konga wezi kute mukwano neno mwa nanda bonyiri denyo ateno lukulengera boti ngoja nene siwala ngali konze chinkanze simanyi wamberera chimutima gwange mama nganda bie sichali muntu ne mikwano jenjagaddeko sibwe kiri naye gwe wajula muli musayi gwange choka fulola njagala oyige ekikula kyange nti siyombayomba choka nonyiga nnyo era nze njagala omanye sivuma muntu choka nnumwa bwenda bweyanyingirira era ng'oyagala olaba obukambwe bwange mama tambula eri abasajja balala olombera mulala sibeera nze ekyo nno nkyogedde nga sikweka kweka choka barungi kyembagalako obuteisa bubi nga nze bwe ndaba ababi be betwala juzi twakuyitako ne baba wange ng'olyawo kubiri nga ndaba otonodde eri mazima kabula katoko gwa nze wansi nga nkubira ky'oba olyawo n'otunulayo choka fulola nebaza nnyo obulabo bwange mama bwotona ate nga naawe ojja watono era nze neewuunya nnyo obugabi bwo olusokoddiza nagwo nno guba mwoyo abonna bakwewuubako balabe bange ntusobe wala kuba fiti ne boogeza ebibi olinakulanga ekikyo nakukola ekibi obujja simmere era banja batufuddeko choka fulola njagala chimu kutwale munju binevyo kwechisa ate oluusi bikola bubi oso gwa bugubugu gwola mwangu n'olwekyo ekyokulwa ekikukalaza kubanga njagala nkole embaga yaffe obutajulirira toba kino nno kyabulako oso kutotolera tekiba kyangu naye mbufunzefunze twenti bwe nkoze kukasiki njagala ngula badongo bange ba mirundi ng'ebiri okusanyusa ate ku mbaga njagala buke nga bwamufunye obuganda bwetale nga tuli mirembe ewammwe njagala oveeyo ku ssaawa zankyo ogende mbaka enkufu kukola ku by'abagole era takabiri akakakamyufu bwe myuku bakuba ennanya nga nze bwe ndaba oluvaawo twambuka wali kasozi waggulu tugende tweyame nga kabona kutirira oluvaawo tuyita wali mbifaananyi bamala okutukuba ebiri be bijjukizo embaga esookera wali erugogo waffe we ndabya walabufu kuba abagenyi baffe bandi naye eribeerawo okusanyusa ng'ene ekyovubamira sako n'ebyo ebikuutiriza obanga mazima ddala fulola wanjagala amaliridde okukola kyewetaaga obanga mazima ddala sirimba wansiima sikyebaka genda byotulo lero fulola nkende kumacho kukutegeza tuliwe takoma kukaboza kali kanyoma Flora nkende kumacho kukutegeza tuliwe takoma kukaboza kali kanyoma wewawe byayogerwa kote byali byangu mulyo kukakasa tibinzo kugobererwa kakati je nkukakasa gwebera mugumu masoko kiraba tikulwange nja kusobola anti njagala kimu nkutwale mu njubi nebyo kwekisa ate oluusi bikola bubi bangi bazikuba muno kwejjusa tisenga nalabuka senga kakati ofumba mu maka kyenvudde ntutunuka bwenti ku nkyanzi kye nkulabule leme maama okuterebuka obanga mazima ddala Flora wanjagala maliride okola kyewetaaga obanga mazima ddala sirimba wansiima sikyebaka nzenda byotulo kyoka Flora olukulabako nga weezigudde mukwano n'ennumwa nga ndabonyiridde nnyo ate n'olukulengera bw'oti ng'ojja ne nesiwala ng'aliko nze kinkanze simanyi wambeerera ki mutima gwange maama nga ndabye sikyali muntu n'emikwano gye njagaddeko si bwe kiri naye gwe wajjula muli musaayi gwange kyoka Flora njagala oyiga ekikula kyange nti siyombayomba kyoka nonyiga nnyo era nze njagala omanye sivuma muntu kyoka nnumwa bwendaba oyanyingirira era ng'oyagala olaba obukambwe bwange maama tambula eri abasajja balala kolombeera mulala sibeera nze ekyo nno nkyogedde nga sikwekakweka kyoka balungi kye mbaagalako obuteeyisa bubi nga nze bwe ndaba ababi be beetwala jjuuzi twakuyitako ne baaba wange ng'olyawo ku bbiri nga ndaba otonudde eri mazima kabula kato okugwanze wansi nga nkuubira ky'oba olyawo n'otunulayo bakulu bangambirawo obutakomeri nabo okubaddiza balaba omwana waabwe nabo nno bye bategese siba muzannyo nabo okutwebaza bokola obufumbo leero ogo mwenge bigere maama tomwenda saka ebikujjuko leero maama nayogera obanga mazima ddala Flora wanjagala maliride okola kye weetaaga obanga mazima ddala sirimba wansiima sikyebaka nzenda byotulo